Simanye bieno mukama atachauliza tuyayanya kanyeko sicha kwasa buliro bulumi owechike chikambwenze newe mporoma chitange tashampuna kuzivu nyo gwatwe tibire chasa chino gwasoka mbato mungiri rusago ukubye rivaso kuja yabachayonka obuzibu bwe gumu okufunganya bakadde wano lukomvu waddala mpawa navumula lulime betu nawukane mbebweru nelwegirisa nga mpawagana nako kigambo kya nnaku ensi etula zaweno vugalivanso obangenda maaso lulimi lwange oddobonkana engeri ng'eno lwenjagala n'okukira enkofiira ensooka ku mubiri mu byambalo ewange mulabba ekyo naatuubya zaayooyo ow'engeri ez'ekijambulanga zino zajja wagika mu mbeera ly'enteeko fe ne twetagulira empya mwe tuzaalwa nate lwaki olulimi lufuuse ekita kyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nga buli ayagala n'ensolo tuzisanga omwo ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa mbugalivansooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa mbugalivansooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa buli asobola ajja kuwa ekirowoozo wano tuwulirize ennyo mbakadde n'abaana tuzuula ekiri twawula mbagwira ffe tufune n'ennyo tetugatta wano mu byenjatula nze kyemmanyi ekiyinza otutukola enjawulo kulamuseera ddonya nokuleemaamu n'abuuza agandi nti ni marungi batyo buli omwamanyi bunoobukono obuddo juzimba wano ŋŋenda muzeebweru zigukidde landani natuuka ne germani obwongo nasimbulaana bwanjawulo naye bali bandoga olugambo nze bwe luba olungereza ddala lubeera olwo n'owe germani ng'ali mu lwabobwe okukyusaamu mpozi abeera yambagwe ffe empuunyiwunyi ezizungira gye tutalidde bibanja okuva mu bajamaika nnaggukira kairo kibuga ekikulu eky'ensi gye bayita misiri olwabwe balusinza ngeri ya ddiini gwe muwazi mwe bayita okwogera n'omukama ngeraageranya ebyawano n'ebyemisiri bayizi ba yunivasite bannambula nnyo nnyo baava uganda naye babangukira mu lw'emisiri ezaawano tuzifudde ebidiba omuugwa gye bayita sama nnimi z'abazungu tekwomusana mu mbeera y'obudde lwe ntuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okuva gye mbeerweka bakuŋŋaana nnyo mu bifo eby'enjawulo ne bayita omukungu ddala ow'amaanyi n'abatendeka okwagala ensi yaabwe n'omutaakugamba nti teri nsiesinga eno ffe tubugalivansooba tugenda mu maaso kubanga lyaffe oddobonka n'engeri ng'eno bannange n'erifuuka ekibuuza digida ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa mbugalivansooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa mbugalivansooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa mbugalivansooba ndikulwa mu maaso ennimi z'ensi yange oddobonkana nga ziti nzenzira emu kulozoolera ng'ente wateekwa okuba ekikyukamu ku nsonga eno obanga ne baawansolo balina ensaagwe ez'obuzaaliranwa ziyita ennono ez'enjawulo ani yali awulidde enteboggola ng'embwa mwabategeera ne mulemu okwekakasa ezammwe Yazibu wa desimanya na julira Umusangu kuna joke ndo kuosa Tukendo kwezi libangira mizobe wano Lulimi shuyo tuwe kakasaru tunakozesa Na mjinga ya soka mba ifu bandange Okukwate migo kuruku virabana Bubeni mibabanguli ya mzungu Omwana na babutuna enyi olulimi lwabwe Nimu matiza ntio yobwa marutu soma Ntarwe wakubira siruro chusa nyeza runo Chibafaba tuwekana uwa marozi soma Kuwa kababwe veikulisi za mzevu Sabo ntegele bulu njisivu milira nzungu Nimizaba gunju futu za gala nyonyo Na eche chibagano tufisi za kate Uwa foku somese za ngabana Diyoke mtu na uzezo kumbara mazamazi Eze misai mitabike mizira bufona butu Abacho kusugura masanga na batu Baku tuwaranga rwampaka ya garobo no gana Nemize jechiri samanyi ndaba jafeyo Nijicha jivuna ama wanga garowe Wanote jari watu aliva dembe fe Mulimi wango simio yogereza mogeze Wandi kulembe denkarara zabaika Jibu vane wenka na weba kuitani wanu Mkwe yogera kowe tusoka manya Mkwanga leongara mbule nsibuko Sichogeza nkiso wali wabantu wano Abakulu dala mibine miaka Navu ya atasula kulamburu lambozi Dakika pili nga jabikiriza bintu ati Zenda bange bintu bino tubikoza fucho Penomo na nkoro mchori no musoka Zino ndio za fekwe uza uliza uwelele Mweka kaseni miza mwe muziwe ne kuchitiwa Nemulioka msoma ne mutoka neyo simanyiwa Okukubuze wa mwengo ya nukula tabo ya Nemwe diviza mtio buvo nensi buko Nevi okulu sebe njyo babo zenja tula Tukuzansi ya foba tujelega chitivya Okudaba damu ni miabadamba na bakedi Basebei mwabaganda na banyori Chitulinga fene nsima tutachazarua Tukuzansi ya foba tujelega chitivya Okudaba damu ni miabadamba na bakedi Basebei mwabaganda na banyori Chitulinga fene nsima tutachazarua Tuline mikoro wane wafe chenja uro Munga chigambo kuwa saachi wangu wanyonyo Okuva mukwogereza tugendo chara Tuto kwanjulo kuwa irumsigo nokuza Mwona fe ya kengu kengu ireza wini Kasu ze katia mbu wangu wabuchamani Oba ukulie mbuzi mbu kumi wumwana Babu yogera ucha na fetu waga rubimanya Tuzika tuwagi nyimbe tuwarulabana Tuwa ulevija masiro kumararu Tulinevika ye niziro no obupiro Era tubola gana wano kutangire vive Evi obu wangu wabiyo natuli monsenso Wanga mje gendo kwesi vya bazina Emi bara mugendo jite mbutu Nezi tukunge mboga muziti abule muogora Anti mwezo na muzita ngomezi fuga Orulimi empajo kwetololere bintu ebyo Gwe muyondo ogunyweza n'okuwunda endabika Era ensanda ge kugira obufo bw'ensenso Munoonya kya bugagga ky'ekisinga kino Ekyatugemulirwa okuva mu ngalo za Mungu Mutandika okikubako obululu nga mmwe Musamusamu okutongoza engwira nate Dini ky'esomo abateeseza ensi eno Wabula abaasoma mulina engeri gye mulya ssente Enayo nsonga esasulirwa obudde Ku nnimi ze tulina wano okusukka mu ataano Kunaaba kuyiikiriza oba kufutya nkaki gy'ozebifo by'obuvunaanyizibwa kiba kya kife Okiweyako enkuku olulimi lwabobwe Nga kimenya na tteeka obutawanuuza kuzeebweru N'owulira bakaayanira okulembera ensi eno Nga talina lulimi lwalambulula nga ye Enjogera bbiri ng'atankanira mu lw'abandi Leero n'avuyanga n'abawulira tebafudde nayo Oyo kyekkere wa jjabba busembiibya Bugundi muyive zaffe z'abalyako ki Oba olwa jjajjawo lwa kitumbaavu Ngende babazukuse gye mukoppa ze mufukumula Buli adibaga olulimi lwe mukafiiri Enjogera ennyangu oba muli az'amaanyi Kitangaala ekimulisa obuzaaliranwa
Kimu kijabiikiriza ate okukifuula enzikiza Chimu chijabikiriza toku chifure nzikiza
Lula ambike mpiso ulimite luogerewa Omuaganya vunomu eto waziruba ule njatula Luku tundaburu kayu kanye chifamu koko Sote lulina cheruli mwaku walu uruane mukama
Mwani mzimbe vyo mbivu gavigana kuweka Omuche kaliru abane na bebei Habituma manya babera zarwa wano Mukama wandise motu elezu mlokozi Ni michezo
Nyini chikwa ya chwevu urabanande Teri agenda kufamu nsiza bandi Kujo tutende kukwa galibia feo Kumulimu kwa feneri betu mazara Obanga neba wansolo vagineza we Na kugambie tebanga ntebo koranga mbwa Feza fene tuzifule bidibo mugwa Uvera anga fensi mtachaza wa
Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chifamba kulembeze na bafuga Ate benkezo buwangwa na abanatini Nimi nejeza sivu kanja piwa gamba mada Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chifamba kulembeze na bafuga Ate benkezo buwangwa na abanatini Nimi nejeza sivu kanja piwa gamba mada Abankumire Vugari vanso watugenda maso Orulimi lwango domonka nangaluti Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njene tulufute chidi omogwa Vugari vanso watugenda maso Orulimi lwango domonka nangaluti Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njene tulufute chidi omogwa